Wazuba mwelo utalilo mwoto Tiwi nklisi yoya mzawa ilalewa kule mchumeni Yentuwa isa wazuba mwelo utalilo mwoto Bati nklisi yoya mzawa ilalewa kule mchumeni Yei bata isa wazuba mwelo utalilo mwoto
Yeah, I'm fucking kissing.
Yeah, I'm fucking kissing. Yeah, I'm fucking kissing.